Ndipo kudzakhala pano ndi kudzapembedza limodzi ndi inu. Ndipo tsopano basi uthenga usanati, ine ndili naye mzanga wabwino pano pa nsanja usiku uno, Dr. Lee Vail, ochokera ku First Baptist Church ku Lima, Ohio, yemwe anali mmodzi wa othandizira wanga wa msonkhano wa ku Lima. Ine ndinamfunsa iye akubwera kuno usiku uno ngati iye angadzanene mawu chabe kwa osonkhana, mwina mwake wokhudzana ndi msonkhano wa ku Lima kwa mphindi yotsatira kapena ziwiri. Ndipo ndine woyamikira wokondwera kukuonetsani inu usiku uno, Dr. Lee Vail, wachibaptist wina amene ali ndi mzimu woyera. Amen. Mulungu akudalitseni inu, mbale Vail nanunso. Zimenezo zinali zonse zamphamvu kwa mʼbusa wa Baptist, si choncho izo. Chabwino, ndife wokondwa kwambiri kukhala ndi mbale Vail limodzi nafe. Ndipo ndithudi, makomo ndiotseguka kuti iye adzabwerenso ndi kudzatichezera ife pa nthawi iliyonse imene iye angathe. Ndipo tsopano usiku uno, mawa usiku, tidzakhala ndi kuyikidwa mʼmanda kwa Ambuye Yesu. La Mulungu mmawa, tidzakhala ndi msonkhano wa 6 koloko wa kutuluka kwa dzuwa. Ndipo ine ndikukhulupirira mʼbaleyo walengeza gawo lopitiliza la msonkhanolo. Tsopano, tiye tipemphere mphindi chabe. Ambuye odala, mawu anu ali choonadi, ndipo ife tili othokoza chifukwa cha munthu yemwe amawagwira iwo mopanda mantha pamene iwo akuwapereka iwo kwa anthu. Ndipo pamene ife tikutsegula Baibulo usiku uno kapena kusanthula masamba ake, mulole mzimu woyera wodala ubwere ndipo udzatsegule mawu akumvetsa kwa ife kudzera mwa Yesu Khristu. Ife tikupempha izi. Amen. Usiku wopambana uno mene ife tikukondwelera wakupachikidwa kwa Ambuye wathu odala. Ine ndikufuna kuti ndiwelenge usiku uno kuchokera ku milomo yake yomwe yofunika, mawu amene iye wakhala ali nawo atalembedwa mu buku lake. Mu Mateyu oyera mutu wa 4, ife ndi ndime ya 47 ndi 48, ife tikuwelenga izi. Ndipo ngati inu mulankhula ndi abale anu okha, mwachita chiyani inu choposa ena? Kodi angakhale anthu akunja sachita chomwecho? Koma chifukwa chake mukhale angwiro, ngakhale monga Atate anu akumwamba ali angwiro. Ndipo usiku uno ife tinawupereka kuti tiyankhule pa phunziro la ungwiro. Tsopano ife umenewo ukuoneka ngati mutu wachilendo kwambiri kuti tiutenge kwa usiku wa kupachikidwa kwa Ambuye wathu. Koma lero mwina mwake inu mwakhala mukumvetsera pa wayilesi, ndipo mwamva mauthenga osiyanasiyana ndi atumiki momwe iwo analiperekera tsiku loopsa lalikulu lija pamene Ambuye wathu anafera machimo a dziko lapansi. Chotero ine ndasankha usiku uno kuti ndipite mozungulira mwanjira yosiyana kuti ndifike pa izo, kuti izo zikhoza kukhala zosiyaniranapo pang'ono, ndipo zikhoza kukutsitsimutsani pang'ono. Ndipo mulole mzimu woyera odala uwadzoze mawu tsopano pamene ife tikutenga kuyesetsa kuti tiwabweretse iwo. Mulungu amafuna ungwiro, ife tikufuna tizisunge izo mʼmalingaliro mwathu kuti palibe chilichonse chatheka chimene chingathe kukafika mukukhalapo kwa Mulungu. Icho chiyenera kukhala changwiro kupembedza kwathu chilichonse. Tsopano mʼmunda wa Edeni, Mulungu anali ndi Adamu ndi Eva mʼmunda, ndipo iwo anachimwa, ndipo analakwira malamulo a Mulungu pochimwa kusamvera. Ndipo pamene kulakwa kubwera, kusamvera ndi kulakwira kwa lamulo. Ndipo lamulo la Mulungu iye pokhala woyera, basi woyera mosayipitsidwa. Chotero palibe banga la chidetso lingayime konse mukukhalapo kwake. Kotero ngati tchimo linabwera mu dziko mwakulakwa, ndiye tchimolo ayenera kuthana nalo wotchimwayo asanadzayime konse mukukhalapo kwa Mulungu. Tsopano ngati palibepo lamulo, ndiye kuti palibenso chilungamo. Koma lamulo linkafuna kapena chilungamo chinkafuna lamulo ndipo lamulo pamene ilo ilo liitanidwa ilo limatulutsa chilungamo tsopano mwa lamulo palibe mnofu ungapulumutsidwe tsopano lamulo silingathe kutipulumutsa ife lamulo linangokhala chinthu chimene chinatiyika ife mu ndende koma ilo lilibe mphamvu yowombolera lamulo linkangotisonyeza ife kuti tinali ochimwa ndipo limatitsutsa ife ndicho chimene lamulo limachita ndikubweretsa chitsutso kapena kukusonyezani inu pamene pali kulakwitsa kwanu kotero lamulo palokha silikanatha kupulumutsa ilo limangotha kutiyimba mlandu ndipo mulungu pokhala woyera ndi wolungama iye ankayenera kukhala ndi kuyimba mlandu iye ankayenera kuti amuyimbe mlandu wochimwayo chifukwa iye anali atalumpha malire achisomo ndipo anali atakhala mzika yakuswa lamulo ndiye iye ayenera kulangidwa ndipo lamulo lililonse limakhala nacho chilango pakuti chilango cha kulakwira lamulo la mulungu ndi imfa ndipo ilo linkayenera kupereka imfa kwa mtundu wa anthu ndipo mtundu wonse wa anthu uli pansi pa chilango cha lamulo ili tsopano pamene Adamu ndi Eva anachimwa apo panalibe njira panalibe yankho lina kuti iwo akanatha konse kuyima mukukhalapo kwa Mulungu kenanso pokhapokhapo ngati tchimo ili atathana nalo ndipo palibe munthu amene angachite tchimo la mtundu uliwonse zilibe kanthu kuti ndilaling'ono chotani kapena lalikulu chotani tchimo limenelo palokha liyenera kuthetsedwa zisanafike pakuti amene analichitayo akayime konse mukukhalapo kwa Mulungu woyera chotero pamenepo pamene Adamu ndi Eva anachimwa ndipo anali atalakwira lamulo iwo anali pansi pa imfa ndipo lamulo linkayenera kuti ligwire ntchito chotero ilo linayika mtundu wonse wa anthu pansi pa chilango cha imfa tsopano ngati ife titakwanitsa kukhazikika kwa mphindi pang'ono tsopano mukuganiza kwathu ndi kuyang'ana pa chithunzi chachikulu ichi ndi kukumbukira kuti munthu aliyense pano akuphatikizidwa nawo mu zimenezi mwamuna ndi mkazi aliyense mwana akuphatikizidwa nawo mu chilango cha imfa pamene analakwa mkulu wa mtundu wa anthu Adamu pamene iye anachimwa wina aliyense wa ife tinakhala kapolo wa tchimo ndipo tchimo ayenera kuthana nalo ndipo chotero Mulungu mukupanda malire kwake kwakukulu ndi chikondi chake chachikulu lamulo linali lakuti limulekanitse wochimwa kuchoka kwa womupanga wake kenako iye nkudzathetsedwa ndipo kuthetsedwa kwa thunthu apo sipakanadzakhala konse njira yoti iye abwerere mkomwe pokhapokhapo tchimo limenelo atathana nalo ndipo zikanakhala zophweka kwambiri pamenepo kukhulupirira mukuthetsedwa kwa thunthu kwa wochimwa pamapeto pakuti iye walekanitsidwa kwa thunthu kwa nthawi zonse kuchoka mukukhalapo kwa Mulungu tsopano zindikirani tchimo ili ndipo momwe Mulungu pokhala olungama ndipo iye sakanachita kanthu kalikonse koma kungokhala olungama pakuti iye ndi gwero la chilungamo chonse ndiye sipakanakhala chilichonse choti iye achite koma kuyika chilango chakulakwa uku ndipo chilangocho chinali imfa. Pakuti iye anati, tsiku limene iwe udzadya zimenezo, tsiku limenelo iwe udzafa ndithu. Tsopano ndi chithunzi chakuda chimene ife tili nacho apa. Komano ngati ife titangobwerera m'mbuyo pang'ono ndi kukafufuza zikhumbo zenizeni za Mulungu. Baibulo limatiuza mwachimvekere ife kuti Mulungu ndi chikondi. Komabe pokhala chikondi, iye ayenera kukhala wolungama. Chotero, chikondi sichimatanthauza basi chinthu chimene chitha kunyengereledwa ndi kuseweretsedwa. Chikondi ndicho chilungamo cha Mulungu. Tsopano pamene Mulungu anaona kuti ana ake anali atachimwira lamulo lake, ndipo kuti iwo ankayenera kufa imfa, pamenepo chikondi cha pachokha chinalowererapo kuti chikapange njira. Pakuti Mulungu anaona kuti ana awa anali woti mwantheradi athetsedwe kwathunthu kuchoka pamaso pake. Panalibe chilichonse chimene chikanachitidwa, pakuti iwo anali atachimwira lamulo lake, ndipo chilango cha lamulo lake chinali imfa. Ndiyeno chikondi cha Mulungu chinatuluka kutsatira anthu ake. Ndipo pamene chikondi cha Mulungu chiperekedwa, chisomo chochita mwachokha chimapereka chinthu cha chikondi. Ndipo Mulungu mwakudziwiratu pamene iye anawukonda mtundu wake mwabwino kwambiri, komabe anali ndi chilango. Iye anapangitsa imfa yoloweza m'malo kuti ikachitike m'munda wa Edeni. Izo zinali kuti iye analoweza m'malo cholengedwa chosalakwa, mwana wankhosa wang'ono amene sankadziwa tchimo. Ndipo izo zinapita kwa choloweza m'malo kuti chikagwire ntchito ndi kukafa m'malo mwa wochimwa wolakwayo. Ndipo anali mwana wankhosa wophedwa kuti akagwirizize moyo wa nzika zake. Dutsa mu chipangano chakale chonse, iwo ankapereka magazi a ana ankhosa ndi mbuzi, nkhosa, ng'ombe ndi ana ang'ombe, imfa yoloweza m'malo. Koma zonsezo mu chuma chachikulu cha Mulungu, kumbuyo kwa malingaliro ake, kunali kuli chinthu chenichenicho chikubwera chimene chikanadzakhala. Izo zinali mithunzi ya chinthu chenichenicho chimene chinali choti chikubwera. Ndipo chinthu chenicheni chinali choti chikubwera chinali mwana wake khayo kondedwa. Ana ankhosa onse amene anafa anali mthunzi chabe. Ndipo mthunzi umangokhala mbali yotsukidwa ya chinthucho. Ndipo iwo ankangoyankhula za kavari kuti akubwera. Tsopano kuti tikhale ndi chithunzi cha izi, tiyeni titembenuze mu mabaibulo athu ku buku la Ahebri. Ndipo titenge apa zimene Paulo mtumwi wamkulu uja akuyankhula, akuyesera kuti atilekanitsire ife zinthu izi. Mu mutu wa 10 wa buku la Ahebri ife tikuwerenga izi. Ndipo ine ndimangowakonda mawu. Mawu ali choonadi. Ndipo ine ndimakonda kuwawerenga iwo pamaso pa gulu langa, ndipo ine ndikudziwa kuti muchiweluzo ine ndidzayima nawo iwo. Ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzayankhire. Chotero ngati ine ndizibweretsa izo kuchokera ku mawu, ndiye ine sindidzakhala wolakwa, chifukwa iwo ndi mawu. Ndipo Mulungu amakhala ndi choyankhira pa mawu ake. Ife tikumaona zochuluka kwambiri lero za avangeli, ndiye nautero kumangirizira pa anthu. Oh, ndi chinthu cha manyazi. Ndipo ife timapeza tikapita mmachalichi, ife tikalowa mchalichi, ndipo iwo umapeza mbusa wina wake ali ndi kachitidwe kena kachilendo pa iye, kutengeka kwina pang'ono. ngati iwesu samala lulonselo litengera mzimu umenewo ngati iye akhala wotengeka pang'ono kapena kumagwedeza mutu wake kapena kanthu kena kachilendo kakang'ono chabwino chalicho chonsecho chitengera zimenezo ndipo ife tili nazo lero matchalichi athu amakono kumene kumakhala zogirigisha ndi zinthu pang'ono monga choncho ndipo izo zili ndi chisokonezo chotero koma abale anga okondedwa ngati inayamba yakhalapo nthawi imene ife tiyenera kumakhala pa mmawu ndi lero inu mukuona ine ndingadane nazo kudzayima pa chiweruzo ndi kumadziwa kuti ine ndinali ndi kena kake kakang'ono kosadalirika kavumbulutso laling'ono la chilendo ndipo ndinawasocheretsa anthu ine sindikufuna kuti iwo azikhala ndi mzimu wanga kapena zochita zanga koma ine ndikufuna kuti iwo azikhala ndi mzimu wa mulungu mwa mmawu wa mulungu zimenezo zimabereka choonadi kotero pa chochitika chachikulu ichi usiku uno ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku mawu a muyaya a mulungu tsopano ife tikuzindikira kuti lamulo lakhalapo kwa zaka zambiri koma lamulo silimatha konse kuchotsapo tchimo monga ine ndakhala ndikunenera mbuyomu ilo linangokhala nyumba ya undende ilo linali wofufuza wamkulu amene amakuwuza iwe zimene unali utachita koma samakhala ndi njira yokuwombolera iwe ilo limakuyika iwe mu shopu ya pinyolo koma uko kunalibe wombola woti akutulutsemo iwe limodzi ndi ilo ilo limangokuyika iwe mu ndende kungokudziwitsa iwe kuti unali wochimwa koma tsopano zindikirani mwa Hebri mutu wa 10 pamene ife tikuwerenga pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zili mkudza ndipo sati chifaniziro chenichenicho kumbukirani ilo linali mthunzi wa chifaniziro chakudza mthunzi mwangoonetsera kuti pali chifaniziro chimene chikupanga mthunziwo mthunzi wa zinthu zakudza ndipo sati chifaniziro chenichenicho zindikirani wa zinthu chifaniziro chenicheni cha zinthu sichikhoza ndi nsembe zimenezo zimene zinali kuperekedwa mosalekeza kumupanga wakudzayo kukhala wangwiro tsopano mulungu pachiyambi ankafuna ungwiro yesu pamene iye anabwera pa dziko lapansi anati khalani inu angwiro monga mulungu kumwamba ali wangwiro ndipo lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zakudza silimatha konse mupanga wopembedzayo wangwiro kuchimvetsa chithunzicho tsopano tiyeni tipitenso pa izo kachiwiri kuchitira kuti mukhale wotsimikiza kuti simunaziphonye izo mulungu amafuna chiyero cha ngwiro palibe mmodzi yemwe angayime muchifaniziro chake ali ndi kachiduswa kakang'ono kamodzi ka tchimo yesu anachitira umboni chomwecho ndipo anati khalani angwiro chimodzimodzi monga mulungu kumwamba ali wangwiro ndipo baibulo linanena kuti lamulo silimatha konse ndi nsembe zake kumupanga wobwerayo kukhala wangwiro ndiye lamulo silimatha kupangitsa chilichonse kukhala changwiro ilo linangokhala cholozera nsembe izi zopangidwa chaka ndi chaka sizimatha nkomwe kumupanga wopembedzayo kukhala wangwiro chotero potero analibe mmodzi wa pansi pa lamulo kapena kusunga kwa malamulo kapena pansi pa mithunzi amatha kukhala wangwiro pakuti ndime yathu potero izo sibwezi zitaleka kuti ziziperekedwa ngati pali chilichonse chimene ine ndingathe kuchita kuti ndizipange ndekha kukhala wangwiro pamaso pa Mulungu. Ndiye Khristu sankasowa kuti andifere ine. Ngati pali chinthu chimodzi chimene inu mungathe kuchita, chimene chingakuyenerezeni chilichonse pamaso pa Mulungu, ndiye kuti Khristu anafa pachabe. Palibe kusunga kwa lamulo, palibe malingaliro a chilamulo a inu, palibe chiyero chanu-chanu, palibe zinthu zimene mungathe kuzisiya, kusiya kunama, kusiya kuba, kusiya kusuta fodya, kusiya kupita ku kanema, inu ndinu otayikabe. Palibe chimene chingachite zimenezo. Kujawina machalichi, mipingu, miyambo, maubatizo, madongoso la mpingo, kuwerenga kwa tizikulubiliro, kunena mapemphero. Zinthu zonsezo, sizingawerengedwe kanthu. Inu mataika. Palibe chinthu chimodzi chimene inu mungathe kuchita mwa inu nokha. Pakuti ndinu ochimwa pansi pa chitsutso. Ndipo palibepo njira iliyonse mwa inu nokha. Kapena kachikhulupiriro kalikonse, kapena chilichonse chimene inu mungathe kuchita, kapena kuchiganizira cha inu eni, chimene chingakuyenerezeni. Chinthu chimodzi pamaso pa Mulungu. Chifukwa ndinu ochimwa kuyamba ndi kuyamba. Ndipo Baibulo limanena kuti ife tonse tinabadwa mu tchimo, tinaumbidwa mukusayeruzika, tinabwera ku dziko tikunena mabodza. Ndipo Mulungu sakanamutenga munthu mmodzi kuti amufere mzake, chifukwa winayo ndi wochimwa basi chimodzimodzi ndi mzakeyo. Mukukhalapo kwa Mulungu, akibishopu wobadwa mu dziko lino ndi wochimwa basi chimodzimodzi ndi chiledzelere chotsikitsitsa cha mu mzindawu. Wina sangathe kumutetezera mzake. Chotero iye anatenga moyo wosalakwa wachinyama, mwana wankhosa wang'ono. Ndipo pansi pa chipangano chakale, lamulo linali lakuti pamene munthu wachimwa, iye amabweretsa mwana wankhosa pa guwa. Ngati iye walakwira lililonse la malamulo, iye amabweretsa mwana wankhosa, ndipo amadzamuika iye pa guwa. Iye amasanjika manja ake pa mwana wankhosayo, ndipo iye amavomereza machimo ake kuti iye walakwitsa, ndipo wadziwa kuti walakwa. Za, ndipo anali, lamulo linkafuna imfa. Ndipo iye ankabweletsa mwana wankhosa malo mwake. Ndipo pamene iye khosi la chinyama cha ching'onocho limadulidwa. Ndipo iyo imayamba kumenyetsa miyendo yake ndi kumalira. Ngati inu munayamba mwamuonapo mwana wankhosa akamazingidwa, kumakhala kulira komvetsa chisoni bwanji. Kanthu kakang'ono kosaukako kakuyesera kulira, ndipo msempha wake waukulu ukudulidwa. Ndipo pamene iye akumenya matheche ndi kuphiriphita, ndipo pamene iye akuziwongola, ndiye amaphiriphita ndi kumalira. Ndipo magazi amakhavukira, iwo amasambitsa ubweya wake waung'ono ndi manja a opembedzayo. Ndipo opembedzayo pozindikira chifukwa chochita chigololo, chifukwa chakunama, kuba, chilichonse chimene kulakwa kwake kunali, kapena ngakhale kuganiza zoyipa, chilichonse chimene icho chinali mthunzi waung'ono, iye amakhala olakwa, chifukwa icho chinali chilengedwe chake. Iye anali munthu olakwa, osati mwina mwake mwakukhumba, koma mwachilengedwe, iye amakhala olakwa. Ndipo iye amayenera kuzindikira kuti mwana wankhosa wang'ono wosalakwa uyu wafa mʼmalo mwake. Ndipo iye amakamvera chisoni kanthu kakang'onoko. Koma munthuyo Mwansanga mwana wankhosa akangofa ali ndi magazi a mwana wankhosa mʼmanja mwake. Iye amachoka mʼnyumbayo ali ndi chikhumbo chomwecho mu mtima mwake chimene iye anali nacho pachiyambi. Bwanji chifukwa moyo umene unali mwa mwana wankhosa wang'onoyo, moyo umakhala mʼmagazi, moyo wako umakhala mʼmagazi ako. Ife tikudziwa zimenezo. Ndipo moyo mʼmagazi a mwana wankhosa unali moyo wachinyama, chotero pamene mitsempha yake yasweka ndipo moyo nkuchoka momwa chinyamacho, iwo sumakhoza kubwerera kwa wopembedzayo chifukwa wopembedzayo anali munthu. Magazi amapanga chophimba, koma iwo samatha kutetezera mwangwiro chifukwa munthuyo amachoka mʼchipindamo ali ndi chikhumbo chomwecho choti akachimwe modzimodzi monga iye anali nacho poyamba penipeni. Koma pochita izi iye amayang'ana mtsogolo ku nthawi yomwe pakanati padzakhale mwana wankhosa wangwiro atabwera. Ndipo iye amazichita izo pa nsembe yotchedwa, chifukwa iyo inali njira yokhayo imene iye amayidziwa. Kotero inu mukuona pamene magazi amatsanuliridwa ndipo moyo nkumachoka mwachinyama, iwo sumatha kubwereranso kwa munthuyo, pakuti chinacho chinali chinyama winayo anali munthu, chinyama chosalakwa kupita kwa munthu olakwa. Koma tsiku lina zaka 2000 zapitazo mwana wankhosa wa Mulungu anabadwira modyera ziweto mwa mung'ono uko ku Betelehemu, ndipo anatsogoleredwa ngati nkhosa akupita kokaphedwa kwake. Zaka 1900 zina zapitazo madzulo ano pa firikoloko iye anafa, ndipo mwana wankhosa wa Mulungu wopanda bangayo wopanda chilema anapachikidwa pa mtanda wa Kavari ndipo anafera ochimwa aliyense. Tsopano pamene wopembedza abwera kwa mwana wankhosa uyu mwachikhulupiriro, ndipo uyu ndi mwana wankhosa wa mtundu wosiyana. Iye si mwana wankhosa monga winayo. Palibe munthu angathe kubwera kwa mwana wankhosa uyu kupatula Mulungu atamukoka iye poyamba. Inu mukuona kuchita kwa yekha kwa Mulungu. Ine ndikuyembekeza izi zikulowerera mwakuya kwambiri tsopano. Penyani, Mulungu amadziwa kuti anali ndi nkhosa mu dziko lino. Iye ankadziwa kuti iye adzakhala nawo anthu woti adzapulumutsidwe, ndipo chikondi chake chinayang'ana pansi ndipo chinawaona iwo amene akanadzapulumutsidwa. Chotero mwakudziwiratu iye anawukonzeratu mpingo kuti udzakumane naye iye uko opanda banga kapena khwinya. Ndipo ngati Mulungu angafuna mpingo opanda banga kapena khwinya, iye amayenera kukhala ndi china chake choti chidzapange izo mwanjira imeneyo. Iye sakanafuna izo, chilungamo chake, ziweruzo zake sizikanamulola iye kuti afunse chinthu choterocho ngati pakanakhala popanda njira yopangira izo. Ndipo munthu sangathe kuchita izo mwa iye yekha, iye ndi wolephera kwa thunthu. Mulungu anamulola iye kuti azione izo kudzera mulamulo, kudzera mwa uweruza ndi kudzera mu chipangano chakale chonse. Iye anatumiza aneneri, iye anatumiza munthu wolungama, ndipo iwo anapeza kuti mmodzi aliyense amalephera. Chotero Mulungu mwachisomo chake chamwa yekha anatumiza kuchokera ku makonde a ulemerero mwana wake wobadwa yekhayo kuti adzatenge malo athu. Kumbukirani, ngati iye akanati papa wa ku Roma atenge izo, iye sakanatha kuchita izo. Ngati iye akanati Archbishop wa ku Canterbury achite izo, iye sakanatha kuchita izo. Ngati iye akanayitanitsa bambo woyera wolemekezeka kwambiri kapena bishopu wa mdziko, iye sakanatha kuchita izo. Iye basi akanakanidwira kutali chimodzimodzi monga Yudasi Iskarioti anachitira. Yes, akanatha kuchita izo chifukwa iye anali wobadwa mutchimo woumbidwa mukusaeruzika nabwera mdziko mwane na mabodza ndipo wonso wachitetezero kwa iye mwini. Hallelujah. Komapo panabwera mmodzi kuchokera kumakonde akuulemelero sanali winanso osati munthu osati munthu wabwino osatinso myuda kapena wa mitundu. Yesu anali china chotsikira pa Mulungu wamphamvu zonse anadzabisala munofu wa munthu. Iye anabwera mwini wake kuti adzapereke magazi ake omwe pakuti iwo sanabwere podzera mkugonana. Kugonana kunalibe kanthu kochita nazo izo. Koma iye anamufungatira namwali ndipo anabala khungu la magazi limene iye analilenga mwini wake. Uyo wosalakwayo ndiye chipulumutso changa chanu usiku uno. Sichimakhazikika pakukhoza kwa zochita zathu-zathu, icho chimakhazikika pa chisomo chovomerezeka chapayekha cha Mulungu wamphamvu zonse amene anatisankha ife mwa iye. Ndithudi ine sindingathe kukhala wangwiro, ngakhalenso inu simungathe kukhala wangwiro, ndipo ife sitimadzinenera kuti ndife angwiro. Koma ife tili nacho chitonthozo chimodzi ichi kuti chikhulupiriro chathu chimatsamira pa nsembe ya ngwiro imene inalandiridwa kale. Ndiye ife tingadziwe bwanji kuti tili nacho icho amene wopembedza ayika manja ake mwachikhulupiriro pa thupi la Ambuye Yesu ndipona mvelera kuwawa kwa tchimo ndi mnyozo wa malovu pa nkhope yake yomwe. Akamamvelera kubula kwa Getsemane zowawa za Kavari ndipo nkumadziwa kuti iye ndiwolakwa ndipo nkumavomereza machimo ake molondola. O Ambuye wodala, ndine wolakwa ndipo ndilibe njira ina koma inu kuti mundithandize ine. Ndipo mwachikhulupiriro inu mukuitana mzimu woyera wabwera ndipo ukundiitana ine kuti bwera. Ndipo ine tsopano mwachikhulupiriro ndikumuvomereza Yesu ngati mpulumutsi wanga wanga. Moyo uwo umene unabwera kuchokera kwa iye pa Kavari wotchedwa mzimu woyera umene unadzabisidwa mu khungu la magazi la Ambuye Yesu umabwerera kwa wopembedzayo ndipo umadzamubatiza iye ndi mzimu woyera mulowetsa mu thupi la Khristu. Ndipo iye anaweruzidwa kale, inu simukusuwa kuti muzidandaula za chiweruzo. Pamene ine ndipotoloka ndikuyang'ana pa mtanda waung'ono uwo, ine ndimazindikira zimenezo kuti iwo ukuimira thupi lake. Ndipo tsopano thupi limenelo linaweruzidwa kale, Mulungu sangathenso kuliweruza ilo mwachilungamo kachiwiri pakuti ilo laweruzidwa kale. Mulungu anakantha ziweruzo za imfa pa thupi limenelo. Ndipo bola ngati ine nditapeza njira yoti ndikabisale mu thupi limenelo, chiweruzo chake chinakantha mʼmalo mwa ine ndi inu. Ife tili amfulu. Aroma 8:1 amati kotero palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu amene sayenda monga mwa thupi koma monga mwa mzimu. Ndi zimenezotu palibe kutsutsika. Ine sindikusamala chobwera kapena chopita, inu mwabisala pansi pa magazi. Chinanso timalowa chotani mthupi limenelo? Akorinto yamba 12:13 amanena kuti mwa mzimu umodzi. Kodi mzimu umabwera chotani? Kudzera mwa nsembe. Kodi mzimu umakhala kuti? Mkati mwa magazi. Chifukwa chiyani chinyama sichimabwerera? Icho chinali chinyama. Nzimu wa chinyama suka natha kubwerera pa nzimu wa munthu ndi kuchita chilichonse kwa iwo chifukwa nzimu wa munthu unali mzere wa pamwamba wa moyo kuposa wa chinyama koma palibe nzimu wa munthu wina ukanatha kubwerera ngati inu muli ndi nzimu wa makolo ena izo ndi za mizimu koma Mulungu mwini wake anabwera kuti nzimu wake omwe umene uli mzere wa pamwamba wa nzimu umene ulipo udzakhoze kubwerera maonekedwe a ubatizo wa nzimu woyera kupita kwa wopembedzayo kudzera mʼmagazi a Khristu ndi kumutengera iye kukalowa mu thupi iye ali wotetezeka penyani magazi a ng'ombe ndi mbuzi sakanagwira ntchito poona kuti iwo anali ofowoka tsopano tiye ndiyambe kuwerenga pafupifupi ndime ya 12 chabwino magazi a ng'ombe ndi mbuzi sakanatha kugwira ntchito sakanakhozanso kutetezera penyani koma munthu uyu munthu wake uti bishopu ayi papa ayi koma munthu uyu iye atatha atapereka nsembe imodzi kwa chimo kwa nthawi zonse anadzakhala pansi pa dzanja lamanja la Mulungu kuyambira pamenepo kuyembekezera mpaka adani ake atapangidwa kukhala chopondera chake kodi inu mwakonzeka kodi inu mwakonzekera mawu mvetserani kwa izi ndiye ine ndikufuna kuti inu muzilole izo zizame mwakuya mvetserani mwatcheru pakuti ndi nsembe imodzi osati ya chaka ndi chaka osati chitsitsimutso pambuyo pa chitsitsimutso osati msonkhano pambuyo pa msonkhano osati tsiku pambuyo pa tsiku koma mwa nsembe imodzi iye watipanga ANGWERO iwo atero iye watero mwa nsembe imodzi iye watipanga angwiro chimenecho ndicho chofuna cha Mulungu kwa nthawi zonse iwo amene ayeretsedwa ndi zimenezotu ndilo yankho kwa imfa ya Khristu ndilo yankho kwa Kavari iye mwamtheradi ndi magazi ake omwe anagula machimo athu ndipo anatipanga angwiro kwa nthawi zonse okhulupirira ake chotero mwa Khristu ife timayima opanda chilema timapangidwa angwiro mukukhalapo kwa Mulungu wamphamvu zonse ife timakhala anthu opanda chodalira ndi ziphunzitso zathu ife tonse timaphunzitsidwa kuti ife tiyenera kufika pamalo ena ife tiyenera kuchita chinthu china chake ayi mʼbale wanga sichimene inu mwachita chimene Mulungu anakuchitirani inu ife timakhala tsopano ngati ife tilungamitsidwa mwachikhulupiriro ife timapangidwa kukhala angwiro mukukhalapo kwa Mulungu ndiye Yesu anati khalani inu chotero angwiro ndiye izo zinapangidwa zangwiro kwa nthawi zonse Mulungu kudzera mu imfa ya Khristu zaka 1900 zapitazo lero anampanga wokhulupirira kukhala wangwiro yemwe iye anamuoneratu chikhazikitsireni maziko a dziko lapansi kwa nthawi zonse ndipo iwo amene iye anawayitana iye anawalungamitsa iwo amene iye anawadziwiratu iye anawayitana iwo amene iye anawayitana iye anawalungamitsa iwo amene iye anawalungamitsa iye anawapatsa kale ulemerero iye anawapanga kukhala angwiro wokhulupirira ake tsopano penyani tiye ntibwerere mbuyo tsopano ku ndime ya 1 lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zakudza ndipo sati chifaniziro chenicheni cha zinthu zimenezo sizingatheke ndi nsembe zimenezo zimene zimaperekedwa chaka ndi chaka mosalekeza mupanga obwerayo kukhala wangwiro penyani ungwiro ndi zimene ife tikuyankhulapo chifukwa potero izo sibwezi zitasiya kuperekedwa chifukwa chakuti wopembedzayo akatsukidwa kamodzi sibwezi akukhalanso ndi kukumbukira kwa tchimo kodi inu mukutanthauza chiyani mawu akuti kukumbukira pamenepo ndipo kutanthauzira kolondola ndi chokhumba ndipo ngati munthu abwera wopembedzayo molondola pamaso pa Kristu, woona kuzunzika kwake ndipo iye nkuzipereka yekha kwa Kristu ndi kuti, o Ambuye Mulungu, mulibemo kalikonse mwa ine kapene kangatetezere, koma ine mwathunthu ndi kudalira pa inu. Ndiye Mzimu Woyera umenewo umabwera mu mtima wa munthuyo funso, kumene la tchimo limakonzedwa kwa nthawi zonse, chifukwa chikhumbo chilichonse cha tchimo chachotsedwa mwa inu. Pakuti ngati lamulo likanakhoza kuchita zimenezo, nsembe zimenezo sibwezi zitasiya, koma pokhala kuti ilo silimatha kuchita zimenezo, Kristu ankayenera kuti adzafe kuti adzatipange ife kukhala angwiro. Abwenzi, pali zinthu zambiri zimene ife tikanatha kunena usiku uno zokhudza ungwiro. Ife nthawi zonse timakhala tikuyesetsa kukolowola maso a mzathu kuti tizipange tokha kukhala oyera pang'ono kuposa iwowo. Koma ngati ife tikanangoyang'ana pa chithunzi ndi chisomo chabe cha Mulungu kuti ife tili chimene ife tili, uno nthawi ina kale mu Ohio ine ndinaphunzira phunziro mwa njira yovuta. Ine ndimachititsa msonkhano uko ku Ohio, ndipo ine ndimakhalira ku midzi chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Ine sindikanatha kuti ndizikhala mu mzinda. Ife tinali tikudya pa malo odyera a Dunkard, ndipo woperekera zakudya okondeka achichepere awo, ndiponso ovala bwino, ndipo aukhondo monga iwo akanakhalira ooneka mwa udona amatumikira pa ife. Ako kanali kamalo kakang'ono kakumwamba kudya pa malo otero. Kichini yawo inali yaukhondo kwambiri, ndipo la Mulungu iwo ankatseka ndikupita ku chalicho chawo. Ine ndinali ndi njala pang'ono, ine ndinali ndikupita kuti ndikalalikire la Mulungu madzulo, ndipo ine ndinapita kwa ang'ono awamba basi malo odyera achisawawa achi Amerika kuti ndikapeze china chake choti ndidye. Ndipo pamene ine ndinalowa pa khomo, kodi ine ndinamva chiyani? Koma makina wochitira njuga kulira. Ndipo anali atayima pamenepo bambo wa usinkhu wanga, mene mwina mwake anali wokwatira, ali ndi mkono wake atamukumbatira mkazi akusewera makina wochitira njuga. Lamulo lathu lomwe chitetezero cha chilungamo chathu cha katundu wathu, anali atayima pamenepo akuphwanya chinthu kumene mene iye amayenera kuti azichitetezera kukwa ndi zoletsedwa kuchita njuga mu Ohio, kusewera makina ochitira njuga. Ndipo ine ndinapotoloka ndipo ndinayang'ana kumbuyo kwa nyumbayo. Pamenepo panali gulu la achinyamata a mzaka za mmatini ndi marekodi akale agwedemula ali pa makina akuimba. Ndiona wang'ono wa pafupifupi usinkhu wa zaka 18 wooneka bwino maumbidwe ake ngati mkazi, koma iye anali atayima pamenepo ndi dresi lake lali fupi kumaso. Ndipo mmodzi wa anyamatawo anali ndi manja ake pa mtsikanayo omwe iwo samayenera kukhala, ndipo iwo anali akusuta ndi kumwa. Ndipo ine ndinaganiza, oh Mulungu, inu mukutha bwanji kupirira zimenezo? Ndipo ine ndinayang'ana kumanja kwanga pamene ine ndinamva wina wake akupanga kubuwula kwakukulu. Ndipo apo panakhala mkazi wokalamba mwina mwake zaka 60 kapena 70 zakubadwa. Iye anali atavala zovala zakale zazing'ono zopanda makhalidwe zija, basi pafupifupi theka mwamba mwa miyendo yake, ndipo thupi lake lakale la magwinya linali basi lokhutchuka monga mmene ilo likanakhalira. Ndipo iye anali atazipanga izi apa zozipenta za mʼmilomo, ndipo chinthu chachikulu chofiira kumbali ya nkhope yake atazipenta. Atavala nsapato zazing'ono sandasi, ali ndi zikhadabo zakuphazi zofiira atazipenta, zikhadabo zofiira atazipenta, ndipo tsitsi lake anali atalidulira pansi kwambiri, ndipo atalinyolola, ndipo atalidaya mwa bluu. Ndipo ine ndinamuyang'ana iye, ndipo mbali ina ya tebuloyo panakhala amuna awiri ataledzera. Mmodzi wa iwo, iyo inali nthawi ya chirimwe, atavala chikhotho chakale chachikulu chakunkhondo ali ndi mpango otuwa ataukulunga mkhosi mwake, ndipo manyenje ali ponseponse pa nkhope yake akugeya ndipo akupitirira. Ndipo iwo anachokapo, mamuna ayo anatero kwa nkazi. Kupana yamba kumaenda, monga chonchi, akupita kukazi standizira. Ine ndinaima pamenepo, kwa ine ndinati, Mulungu, kwa chani inu, simukuono nga chintu chonsecho. Kwa chani inu, simukungo chimiza icho pansi panthaka. Ine ndinati, kodi sara wanga wangono, ni Rebecca, atakula pansi pa zintu ngati zimenezo. Ine ndinati, zikuteka bwanji inu, Mulungu muchiyero chanu cha chikulu, kuti mukupilira ndi kumayang'ana chinthu ngati chimenecho, ndipo osatumiza chivomezi ndi kuchimiza icho. Ndipo pamene ine ndinali nditayima pamenepo, ndi kumuweruza mkaziyo. Pamene ine ndimatero, ine ndinabwelera mbuyo kuseli kwa chitseko. Ine ndinamvelera mzimu wa Mulungu kutabwera pa ine. Kwa ine ndinapita kuseli kwa chitseko. Kwa ine ndinaona ngati china chake chikuchita kamvuluvulu. Ndipo pamene icho chimatero, masomphenyawo, ilo linali dziko likuzungulira zungulira. Ndipo pamene ine ndinayang'ana kuzungulira dziko panali kanzere kofira. Kuzungulira dziko. Ndipo pamene ine ndinafika kwa dzikolo, ine ndinaziona ndekha ndili mnyamata wang'ono, ndikuchita zinthu zimene ine sindimayenera kuti ndizichita. Mina mwake osati monga chomwecho, koma ilo linali tchimo. Ndipo nthawi iliyonse imene ine ndichita chilichonse, ine ndimaona mthunzi waukulu wakuda uwo ukupita kumwamba, mene Mulungu bwenza atandipha ine pa miniti imeneyo. Ndiye ine ndinaona patayima pakati pa ine ndi Mulungu, panayima nsembe ya ngwiro ija. Ine ndinamuona iye atayima pamenepo, ali ndi minga pa mutu wake, ndi malovu akuyenderera pa nkhope yake. Ndipo nthawi iliyonse machimo anga akayamba kumapita kwa Mulungu, iye amakhoza kufikira ndi kuwagwira iwo ngati bampala ya pa galimoto. Iye anali akunditetezera ine ku imfa. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachita chilichonse cholakwika, Mulungu akanati andiphe ine. Ndithu chiyero chake chimafuna zimenezo. Lamulo lake limafuna zimenezo. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachita chilichonse, kapena inu mukachita chilichonse, magazi a Yesu Khristu amachita ngati bampala. Ndipo ine ndinaona kachingwe kofira ako, kamatanthauza zimenezo. Kutero, magazi amaligwirizizabe dziko lapansi. Ndipo pamene ine ndinayima ndikuyang'ana, ine ndinayandikira pafupi pang'ono kwa iye, pamene ine ndimamuyang'ana iye. Ndipo ine ndimatha kumumva iye akuti, Atate, mukhululukireni iye, iye sakudziwa chimene iye akuchita. Ndipo ine ndinayang'ana pansi, ndipo pamenepo panali buku. Ndipo panali mngelo wolembera pamenepo, ndipo atayima pambali pake. Ndipo nthawi iliyonse ine ndikachimwa, izo zimalembedwa pa bukulo, ndipo dzina langa linali pamenepo. Ndipo ine ndinazindikira kuti dziko lina ile chingwe cha magazi chimenecho chidzachotsedwapo. Ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzakayime pamaso pa Mulungu ndi moyo wanga wochimwa. Koma ine ndinaona mwachifundo chake iye amaletsetsa chiweruzo changa. Ine ndinapita kwa iye modzichepetsa. Ine ndinagwada pa maondo anga. Ndipo ine ndinati, oh Yesu, inu mwana wa Mulungu, ndine osayenera kuti ndibwere pamaso panu. Koma kodi inu mungandikhululukire ine chifukwa cha zimene ine ndachita? Iye anakhuza kumbali yake ndi dzanja lake. Anatenga buku la kalelo, ndipo analembapo wakhululukidwa pa ilo. Analiponyeranso ilo kumbuyo kwake, ndipo machimo anga anali atapita. Kenako iye anandiyang'ana ine mwaukali m'maso, iye anati, tsopano ine ndakukhululukira iwe, koma iwe ukufuna kuti umuweluze iye. Zitatero ine ndinaona chimene chimatanthauza. Pamene ine ndinachoka m'masomphenyawo, ine ndinayenda kupita kwa iye, ine ndinati, inu muli bwanji? Iye anali akumwa, iye anandiyang'ana ine mokweza, po iye anati, oh moni, ine ndinati, kodi ine ndingakhale pansi? Iye anati, ine ndapeza mzanga, ine ndinati, ine sindikutanthauza izo mwanjira imeneyo dona, ine ndikungofuna kuti yankhule ndi inu miniti. Iye anati, khalani. Kwa ine ndinati, dona, maminiti pang'ono apitawo nditayima patali kuseri kwa chitsekocho, ine ndinayamba kumuuza iye. Ndipo pamene ine ndinayamba kuyang'ana, misozi inayamba kutsikira m'masaya ake.
Kwaiye anandiuza ine ine ndinati dona inu simukuyenera kuti muzichita zinthu zimenezi. Yesu anafa ndipo ziweruzo za Mulungu zimachinjirizidwa ndi magazi ake. Inu simukuyenera kuti muzichita izi. Ndipo iye anati ayi bwana. Iye anati bambo anga anali dikoni mu chalichi, ine ndinaleredwa mu nyumba ya Chikhristu. Mamuna wanga ndi ine tinali mamembala a chata ndipo tinkakhala moyo wa Chikhristu. Iye anayamba kundiuza ine pambuyo pa imfa yake. Iye anali ndi atsikana ang'ono awiri ndipo iye anasochera ndipo momwe atsikana awo anamuchokera iye. Ndipo iye anali adautaya moyo wake ndipo iye ankaganiza kuti panalibe konse chiyembekezo pa iye. Koma ine ndinati Mulungu achite chifundo iwo amene iye anawadziwiratu. Iye anawayitana. Iye anati kodi ndinu mʼbusa Branham wochokera kumusuku? Ndiye ndinati ndineyo. Iye anati ine ndikuzichitira ndekha manyazi kuti ndakhala pano monga chonchi. Iye anati kodi inu mukuganiza kuti pangakhale mwayi kwa ine? Ine ndinati Yesu mikono yake ndiyotambasula akudikilira kuti iwe ubwere dona. Ndipo anthu enawo anayamba kutengeka. Ndipo ine ndinati kodi iwe ungayende kutuluka ndi ine pansi apa? Iye anati ine nditero bwana. Ine ndinamugwira iye pa dzanja. Ine ndinati iwe wapafupifupi usiku wa amayi anga, kodi iwe ungagwale pano ndi ine pansipo? Ndipo pamenepo pansi ife tinaphokosera pa malo amenewo madzulo awo kumsonkhano wakachitidwe kachikale. Ndipo Mulungu anamupulumutsa mkazi ameneyo mwachisomo chake. Iye anadzipeka yekha ndipo anabwera kumsonkhanowo ndipo mmene ine ndikudziwira akukhala moyo wa Chikhristu usiku uno. Ndi chiyani icho? Oh, Mulungu amafuna ungwiro. Iye amafuna kulapa kwanu. Iye amafuna kukhulupirika kwanu kwa iye. Koma iye akuyang'ana usiku uno zibe kanthu kuti inu mwachimwa mochuluka bwanji, mochepa bwanji kapena mochuluka bwanji. Inu ndinu ochimwabe ndipo simungathe kukalowa mwa njira ina koma mwa Yesu Khristu, sembe yokwanira zonse ya Mulungu. Ndipo mwa iye inu mumakhala angwiro kwa nthawi zonse. Taganizani za zimenezo. Si kanthu kalikonse kamene inu mumachita. Simasamba atsopano amene inu mumatsegula. Si moyo watsopano umene inu mwauyamba. Kuvomereza kwa kulakwitsa kwanu ndi chisomo cha Mulungu kwa inu. Zimenezo zimakubweretsani inu kungwiro. Kwa mukatero inu mumapangidwa wangwiro mwa Yesu Khristu. Ine ndikudalira usiku uno mzanga wa ine amene ife tili pano pa nthawi yaikulu yofunika iyi. Tsopano lezi gamulo ziyenera kupangidwa. Mutatha kumva nkhani iyi inu zikhoza kutheka kuti inu simunayambe mwayimvapo iyo. Koma inu simungatuluke pa limodzi la makomo awo ndi yemweyo amene munalowa muno. Inu muyenera kutulukapo muli wabwinoko kapena oyipa. Ndipo pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kamphindi chabe, ine ndikufuna kuti inu mulingalire mwa mphamvu za izo. Ngabwanji moyo wanu usiku uno? Yesu Khristu anakuferani inu. Inu mukuti bale Branham, pamene ine ndidzasiye kusuta, pamene ine ndidzasiye kumwa, pamene ine ndidzachikonze chinthu ichi, ine ndidzachita zimenezo. Oh, izo zidzachitidwa molondola. Inu simudzatha konse kuti mudzachite zimenezo. Bwanji inu osangobwera momwe inu mulilimo. Ndipo mwachikhulupiriro mupite ku mtsinje umenewo mabala anu owukha akupereka. Ndiye chikondi chowombola chidzakhale nyimbo yanu ndipo idzakhala mpaka inu mudzafe. Mukutengeranji choloweza mmalo? Mukuyeseranji kuti mukalowepo gwiritsa ntchito mpingo wanu? Mukuyeseranji kuti mulowe chifukwa chakuti inu munasiya kumwa kapena kusiya kunama? Mubwere mwa njira ya ungwiro, pakuti mwa nsembe imodzi iye wawapanga angwiro kwa nthawi zonse, iwo amene ayeretsedwa. Kodi ine ndimayeretsedwa chotani? Mvomereze machimo anu pamaso pa magazi a Yesu, ndipo moyo wotuluka kuchokera ku magazi amenewo umabwereranso kwa wopembedzayo, ndipo umamuyeretsa iye mzikhumbo za zinthu za mdziko. Pakuti kumwa nsembe yokwanira mu zonseyo iye anatiyeretsa ife mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa mu thupi limodzi tsopano palibenso kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu kwa iwo amene sayenda monga mwa thupi koma mzimu ngati inu mukuyesera kuti muziyenda mwa mzimu Bonku masirira beza tu sembeyo sinaikidwe mokwanira kwa inu koma opembedzayo akatsukidwa kamodzi samakhalanso ndi chikhumbo cha tchimo zimenezo zinali kavari iwo simalo okagulitsirako maluwa kapena malo ang'ono okachitirako izi kapena izo iwo anali mawu amene mulungu ndi munthu anayanjanitsidwako iwo anali mawu amene mtendere ndi chitetezero changwiro zinabweretsedwa kwa mtundu wa munthu kodi inu mungathe kupita nane usiku uno mzanga ochimwa ku kavari ndipo mwachikhulupiriro mungayike magazi awa ku moyo wanu omwe ndikulola mzimu woyera ubwere ndi kudzakuyeretsani inu mwa nsembe yake yayikulu ife tisanapemphere kodi inu mungakweze dzanja lanu kwa mulungu ndi kuti mundichitire ine chifundo mulungu ine tsopano ndikuvomereza machimo anga onse usiku wa good friday uno ndipo ine ndikuyamikira kuzunzika kwakukulu kumene khristu anandichitira ine tsopano ndikupereka chifuniro changa chomwe zolinga zanga zomwe ndi chilichonse kuti ndikutsatireni inu kuyambira lero mpakana kodi inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti mundikumbukire ine mʼbale Branham mupemphero icho chigamulo cha mtima wanga kodi alipo aliyense usiku wopambana uno amene ife tikudikirira mphindi chabe chapa kudzanja langa lamanja ndithudi alipo mmodzi chakumeneko kodi inu mukuchita manyazi ndi machimo anu kodi inu mukuchita manyazi ndi zimene inu mwachita dziko usiku uno likufunafuna ngwazi ndipo ilo lili nazo ngwazi yankhula mwathupi tsiku lina mu Switzerland pamene Switzerland anali pa chiopsezo gulu laling'ono la ku Swiss linali litasonkhana mʼminda kukatetezera chuma chawo ankhondo akulu amene amabwera anali atawakulira kwambiri iwo iwo onse anali ophunzitsidwa anali ndi mikondo yayikulu ndi zishango achi Swiss sakanatha kuchita kanthu koma kugonjera iwo anali ndi phiri kumbuyo kwawo ndiye uko kunali ngwazi amene anadzipereka wina wake ankayenera kuti afe ndipo ngati iwo aluza nkhondoyo iwo analibe kanthu koma mipeni yakale ya zikwakwa ndi miyala ndodo zoti amenyere nazo amene ankhondo amene amabwerawo amaoneka ngati khoma la njerwa ngati iwo atati atengedwa azikazi awo okondedwa achichepere akanagwiriridwa atsikana awo ang'ono akanagwiriridwa makanda awo akanaphedwa miti yawo ikanaphulitsidwa nyumba zawo zikanapita chilichonse chikanatayika ndiye uko kunali munthu amene dzina lake likuyiwalidwa mwamsanga dzina lake ndi Arnold von Wittlich iye anadzipereka ndipo anati amuna a Switzerland lero ine ndikupereka moyo wanga chifukwa cha Switzerland iye anati basi kutsidya kwa phiri uko kuli nyumba yoyera yaying'ono ine ndili ndi mkazi ndi ana atatu akundidikirira ine koma iwo sadzandionanso ine pakuti lero ine ndikupereka moyo wanga chifukwa cha Switzerland iwo anati kodi iwe uchita chiyani Arnold von Wittlich iye anati munditsatire ine ndipo muchite zopambana zimene inu mungathe ndi zimene muli nazo zoti muchitire nazo ndipo iye anayang'ana pa ankhondowo mpaka iye anapeza pamene panali mikondo itawirira ndiye iye anakwezera manja ake mng'amba iye anathamangira kumene kunali khoma la njerwa ya mikondo ndipo anafuwula ndikupanga njira kwa ufulu ndikupanga njira kwa ufulu mikondo 100 inapotoloka kuti imubaye pamene iye amabwera iye anatambasula mikono yake ndipo anayibayira iyo mchifukwa chake chomwe yomwe inamubayira iye pansi ndipo iye anafera pa nsonga za mikondo imeneyo achi Swiss awo anamutsatira iye ndi zibonga ndi ndodo kuonetsera kopambana kuja kwa ungwazi kunasokoneza ankhondo ameneyo mpaka achi Swiss anawamenya iwo kuwathamangitsa mʼdzikolo ndipo iwo sanakhalenso ndi nkhondo kuyambira tsiku limenelo chiyambireni mukaimirira muSwitzerland mukachula dzina la Arnold von Wicklid inu mudzaona misozi ikuyenderera mmasaya mwawo chifukwa chiyani iye anapulumutsa dziko lawo imeneyo inali ntchito yaikulu ya ungwazi izo sizimafaniziridwa kawiri kawiri ndipo sizinayambe zaposedwapo mdziko lino koma icho chinali chinthu chaching'ono kwa chimene chinadzachitika tsiku lina pamene mtundu wa adamu unayima ziwanda zikugubira mkati kuchokera kumbali iliyonse aneneli anali atalephera lamulo linali litalephera nsembe za ng'ombe ndi ana ankhosa zinali zitalephera chilengedwe cha munthu chinali chitalephera chilichonse ndipo mtundu waung'ono wa adamu nayima utagonjetsedwa utaposedwa mchiwerengero ndi adyerekezi matsenga matenda nthenda analipo mmodzi amene anatulukira kuchokera kumwamba ndipo anati lero ine ndiufera mtundu wa adamu iye anabwera ku dziko lapansi ndipo anadzasanduka thupi iye anayang'ana pansi pamene mkati mwa mikondo panali pa mdima pa mdima kwambiri pamene munthu amapaopa panali pa imfa ndipo iye anayitengera imfa mchifuwa chake ndipo pa kavari iye analipira nsembe ndipo anakuwa ndi kupanga njira kwa ufulu ndipo iye akufuwula kwa mpingo wake tengani ichi chimene ine ndakusiyirani inu magazi anga ndi mzimu wanga ndipo mumenye ndi chilichonse chimene inu muli nacho ife tikhoza kugonjetsa usiku uno yolera chimenecho mzanga inu mukhoza kumuthamangitsa mdyerekezi kuti achoke kwa inu mdani wakale aliyense amene ali ku moyo wanu iye akhoza kuthamangitsidwa ndi magazi ndi mzimu wa khristu kwa inu mukhoza kuima wangwiro mukukhalapo kwake khristu anapanga njira kodi inu mungathe kuchita zochuluka monga kukwezera mkono wanu kwa iye ndi kuti mundikhululukire ine mulungu akudalitseni inu mbale wina wakenso mundichitire ine chifundo mulungu ine tsopano ndikuvomereza zolakwa zanga kodi alipo mamembala ena ofunda mpingo amene iye amapita ku chalichi tsiku ndi tsiku ndipo mwina mwake amayesera kukhala auzimu mmene angathere komabe inu mukudziwa kuti kupsa mtima ndi kusayanjanitsika ndi umbombo zizolowezi zimakokokerani inu pansi mpaka inu simumakhala ndi chigonjetso kodi inu mungafune kuti muyeretsedwe ndi magazi usiku uno kwa zonse zimenezo pakuti wopembedzayo akatsukidwa kamodzi samakhalanso ndi chikumbumtima kodi inu mungafune kuti mukweze dzanja lanu inu membala wa mpingo mulungu akudalitseni inu dona kwezani manja anu ndi kuti mbale Branham mundikumbukire ine mupemphero mulungu akudalitseni dona kukonkulondola izo ndi zenizeni ndicho chinthu chenicheni choti muchite mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko bwana winanso kwezani dzanja lanu ndi kuti mundichitire ine chifundo mulungu ine ndikudziwa ine ndimadzinenera chikhristu koma ine sindimachikhala moyo icho ine ndikudziwa ine sindimatero ndipo mumtima mwanga ine ndithu sindili bwino ndi inu ine ndikufuna kuti ndikhale mmodzi wa osankhidwa a mulungu ine ndikumvelera mu mtima mwanga kuti ine ndili koma ine sindinayambe ndayikapo kumbali zinthu zimene sizimachedwa kundifowoketsa ine ndipo ine ndikufuna ndizike izo kumbali usiku uno ndipo mwachisomo cha mulungu ine ndichita zimenezo mundipempherere ine kodi inu mungakweze dzanja lanu mulungu akudalitseni inu dona winanso pang'ono chabe ife tikudikirira pamene ife tikudikirira mwakachetechete aliyense tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa mupemphero ofewa muzing'ung'udza iyi tsopano uli kasupe odzadza ndi mwazi wochokera mitsempha ya Imanuele ndipo ochimwa akagwera mkati mwake atayazo kodi inu simuganizira bwinobwino izo tsopano musayesere kuti muzisambe izo khristu ali mdzanja lanu pilato anayesera izo mawu uno cha pafupifupi 6 koloko koma manja ake akadali amagazi panobe magazi ochimwa inumkuziwa chimene kina mchitikira iye. Iye anapita ku Switzerland zakazambirike nako, anachita misala, nakadziponyera yekha kuti afe mudziwe la madzi. Mawa uno ku Switzerland, mazana anthu amabwera kuti adzaone malowo. Madzi a blue amabwata kuchokera pansi pa chidzenje chachikulu icho cha madzi. Iwo amachita izo chaka ndi chaka, nkhani yotchuka yakale. Iwo amati Mulungu anakaniza madzi kuti ayeretse manja ake. Mbale zilibe kanthu kaya mwabatizidwa kangati chilichonse chimene inu mukuyesera kuti muchite. Alibe chimene chiti chidzayeretse manja anu, koma magazi a Khristu. Mulungu anazikana izo. Ndipo madzi a blue zitata zaka 2000 pafupifupi amabwatabe. Mulungu amazikana izo. Chilungamo chanu chanu sichingathe kuyeretsa machimo anu, si china koma magazi a Yesu. Taganizani za zimenezo tsopano, ife tipemphera mphindi chabe. Ine ndikudabwa kuti ine ndingafunse china chake usiku uno, pamene iye anayima pamenepo mu holo ya chiweruzo cha Pilato m'mawa uja, ndipo anati, ngati ufumu wanga ukanakhala wa dziko lili, ine ndikanayankhula kwa Atate anga, ndipo pomwepo iye akanatitumizira ine magulu 12 angelo, pamene mmodzi wa iwo akanakhoza kuononga dziko. Ine ndikanayankhula ndi iye, ndipo magulu 12 angelo akanakhala pamenepo kuti ine ndiwatume. Iye akanatha kuchita zimenezi, koma iye anayima pamenepo ofatsa ndi odzichepetsa kuti atenge imfa yanu ndi kutenga machimo anu. Kodi inu mungakhale oyamikira mokwanira chifukwa cha nsembe imeneyo usikuno? Inu amene mukusowa zimenezo ndi osowa madalitso a Mulungu. Kodi inu mungayime pa mapazi anu kwa pemphero ili? Ingoimani pa mapazi anu, inu amene mukufuna kuti mukumbukiridwe mu pemphero ili. Mukuti, Mulungu mundichitire ine chifundo, ndine olakwa, ine ndachita zinthu molakwitsa, ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndivomereze chikhululukiro changa kudzera mwa Khristu Yesu. Kodi inu mungabwere pa mapazi panu tsopano pa nthawi ino? Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono, ndiko kulimba mtima, ingokhalani chiyimire pamenepo. Kodi inu mukutanthauza kundiuza ine kuti inu munakweza dzanja lanu, ndipo mutatero simukukhala oona mtima mokwanira kuti muyime pa mapazi anu? Kodi ndi chabwino chanji chimene uthenga wakuchitirani inu? Oh, kusewera ndi mpingo kotero, kusewera ndi Mulungu. Ora, posachidwa palifika mmodzi la masiku awa, bomba la atomic lidzagunda chakuno kina kwake mu zimakina zazikulu za ufa izi. Sipadzakhala chiduswa chimodzi cha mphindi kuti uziganizire izo. Zidzakhala mochedwa kwambiri nthawi imeneyo, ndipo mwina mwake isanafike Easter inayo, kapena ngakhale Easter ino. Kodi inu simuyima tsopano ndi kuti Mulungu mundichitire chifundo ine ochimwa? Ine tsopano ndikumuvomereza Khristu podzipereka yekha ngati chitetezero cha machimo anga, ndipo mwa chisomo chake, ndipo chisomo chake chokha ine ndikukhala mukukhalapo kwa Mulungu. Kodi inu mungavomereze zolakwa zanu? Iye amene adzabisa machimo ake sadzachita bwino. Iye amene avomereza tchimo lake adzapeza chifundo. Izo zili ndi inu, iye akuona. Tsopano Ambuye athu odala, mchiwerengero choyikika usiku uno pa imamyo itatu yodzimvera chisoni, mwamuna mmodzi ndi akazi awiri. Pamene ine ndikulingalira Ambuye za kavayi, pamene mmodzi kumbali imodzi anati, Ambuye mundikumbukire ine pamene inu mukubwera mu ufumu wanu. Winayo anati, ngati inu muli ameneyo mutilole ife tione chozizwitsa, mutitsitse ife pa mtanda ndipo mudzipulumutse nokha. Ndipo winayo anati, Mulungu mundichitire ine chifundo. Ndipo mutu wanu unapotolokera kumbali yake yakumanja ndikuti, lero iwe ukakhala ndi ine mu paradizo, koma inu munakhala chete kwa winayo chifukwa apo panalibe kulapa. Ndipo Atate Mulungu, ine ndikupemphera kuti awa mwina mwake, ine ndikudalira kuti ndi Atatu okhawo mchipindachi amene akumvera kuti akusowekera kuvomereza zochimwa zawo, koma kuti iwo adzera mnjira yokwanira mu zonse, njira ya mtanda. Mwakhulukire iwo Ambuye, ndipo mwadalitse iwo. Iwo ayima pano usiku uno monga inu munawayimira iwo mu holo ya chiweruzo cha Pilato, pamene inu munawayimira iwo pakati pa miyamba ndi dziko la pansi, pamene dzuwa linakalowa ndipo mwezi unalephera kupereka kuwala kwake, ndipo chinsalu cha mkachisi chinangʼambika pamwamba mpaka pansi. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mwadalitse iwo ndipo mwapatse iwo zifundo zanu ndipo mwayeretse iwo ndi magazi anu ndipo mwabatize iwo ndi mphamvu yanu yoyeretsa akalowe mu thupi la mwana wanu yemwe Khristu Yesu pamenepo iwo akasungidwa kwa nthawi ndi kwa muyaya mwadalitse ena amene akumvera kuti ali bwino iwo anachita kale izi ndipo anatero ine ndikupempherera mdalitso uwu kwa iwo mdzina la Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni inu ndipo inu amene mwayima pafupi ndi iwo amene anayimirira afikireni ndipo muwagwire chanza wina wake ndikuti mbuye akudalitseni inu ndiko kulondola ngati dzanja la chiyanjano. Ife tsopano tangochedwerapo pang'ono mu misonkhano yathu ndi angati amawakonda Ambuye Yesu wezani dzanja lanu ine ndikudabwa mwakachetechete tsopano kapena mwachete basi monga ife tingathere kukumbukira iye yemwe ali wopezeka ponseponse amene ali pano usiku uno ngati ife tingathe kuyimba mofewa panali pa mtanda paja pomwe mpulumutsa anafera pansi apo ponditsuka ku tchimo ndinalira pomwe mtima wanga pamene inu munachita chofunikiracho munayika manja anu pa icho pamenepo ku mtima wanga magazi anapakidwa o ulemerero kwa dzina lake tiye ntiyimbe mofewa tsopano pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kwa iye pa mtanda paja pomwe mpulumutsi anafera pansi apo ponditsuka ku tchimo ndinalira pomwe mtima wanga magazi anapakidwa ulemerero kwa dzina lake ulemerero kwa dzina lake dzina lofunika ulemerero kwa dzina lake lofunika pomwe mtima wanga magazi anapakidwa ulemerero kwa dzina lake.
Tsopano mwakachetechete ndi mitu yanu yoweramitsidwa inu amene mwapulumutsidwa kuti mukweze dzanja lanu tsopano kasupe ofunika wopulumutsa ku tchimo ndine wokondwa kwambiri kuti ndalowamo pamenepo Yesu anandipulumutsa ndipo amandikhalitsa woyera ulemerero kwa dzina lake ulemerero kwa dzina lake lofunika ulemerero kwa dzina lake lofunika pomwe mtima wanga magazi anapaki ulemerero kwa dzina lake. Tsopano ndi manja anu pansi mitu yanu yoweramitsidwa ine ndinangoganiza wina wake anayimba ndi pang'ono zapitazo ndipo anati wina wake amafuna kuti akumbukiridwe usiku uno mupemphero kwa thupi lawo iwo alephera kuti abwerere ku msonkhano wa lamulungu usiku wa msonkhano wa machiritso waukulu kodi inu mungayime kumapazi anu inu amene mukufuna kuti mukumbukiridwe mupemphero limenelo tsopano kumtima wanga magazi anapakidwa ulemerero kwa dzina lake ulemerero kwa tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zanu anatunduzidwa chifukwa cha kusayeruzika kwanu kwa puja ntendele wanu chinali paie ndipo ndimi kungwirima yake inu munachiritsidwa
ulemelelo kwa zina lake.
Tsopano Atate odala pamene ife modzi chepetsa tikuyandikira mtanda pakali pano mene chisomo ndi chifundo zinandipeza ine meneko nyenyezi yowala ndi ya nthanda zimapereka kuwala kwawo pa ine. Odwala awa ayimirira mukukhalapo kwanu, iwo akukhulupirira pakali pano kuti mwachikhulupiriro iwo akuyang'ana pa msana wokwapulidwa uja uko, ndipo ndi mikungwirima yake ife tinachiritsidwa. Atate oyera kwambiri, ife tikubwera tikuvomereza chikhulupiriro chathu, kukhulupirira kuti inu muchiritsa matupi athu odwala kudzera mukuvutika kokhudza kwa Ambuye Yesu. Ndipo ife tikuwapereka anthu awa amene ayimirira pemphero la chikhulupiriro limene inu munalonjeza kuti lidzamupulumutsa odwala. Ndipo ife palimodzi ngati mtolo wa okhulupirira anu usiku uno. Inu munati paliponse pamene awiri kapena adatu adzasonkhana ine ndidzakhala pakati pawo. Ndipo ife tikuwapemphera iwo chifundo kuti chisomo chanu tsopano chikakhudze solo ya mkatikati mwawo kuti china chake chikazikike mwakuya kwambiri kuti iwo akathe kudziwa kuti Khristu ali pano woyankhula ndi iwo kuti mwana wa ine ine ndatengera kudwala kwako kutali ku Kavari. Tsopano basi ingoyika nkhawa zako pa ine pakuti ine ndimakusamalira iwe. Iwe mulole iwo akachiritsidwe chiduswa chilichonse chikakhale champhumphu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ndipo pamene iwo akukhala pansi tsopano, wina wake wa pafupi ndi iwo, muyike manja anu pa iwo, wina wake amene amawapempherera iwo. Bible linati, iwo adzayika manja awo pa odwala, iwo adzachira. Ambuye akudalitseni. Ngati ine sindikulakwitsa, kodi ine sindikuyang'ana pa munthu yemwe anachiritsidwa kuno masiku pang'ono apitawo, kapena malamulungu angapo apitawo, yemwe anali ogontha, kapena china chake m'makutu, ine ndikuona kuti inu mukusangalala ndi msonkhano usiku uno. Inu mukundimva ine bwinobwino tsopano, izo nzabwino zodabwitsa. Ingoyimirirani kumapazi anu mphindi chabe, ndangati akumukumbukira iye kuti anali kuno. Ndipo iye anadutsa pa mzere wa pemphero, anamubweretsanso iye mpaka pa nsanja. Ndipo Ambuye anamuchiza iye, ndipo anamupanga iye kukhala bwino. Adalitsike Ambuye. Ziko mwa inu mbale chifukwa cha umboni wanu. Iwo ukoza kukhala kudusa madaze. Makodi iye si odabwitsa. Tsopano ife tikufuna kuti tidzakuoneni inu mawa usiku molawirira. Ndipo kenako la Mulungu mmawa molawirira. La Mulungu madzulo. Ndipo ngati inu mungabwerere chifukwa cha msonkhano wa machiritso la Mulungu usiku. Mpaka ife tidzakomane. Lole ife tiime. Ndipo tiimbe nyimbo yathu yobalalitsira. Tenga dzinalo la Yesu ndiwe.
Tenga dzina la Yesu ndiwe. Mana osauka we. Ilo lidzakusangalatsa ndikukutonthoza.
Mupotolokere kumanja ndikugwirana chanza tsopano ndi aliyense.
Litengere ilo kulikonse upita. Zina lofunika.
Mupotolokere kumanja ndipo mugwirane chanza.
Okukoma kwake chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba. Zina lofunika, zina lofunika. Okukoma kwake, kukoma kwake. Chiyembekezo cha padziko ndi chimwemwe chakumwamba.
Tsopano tayang'anani mbali iyi.
Pa dzina la Yesu kuwerama. Kugwa modzilambaditsa pa mapazi ake. Mfumu ya mafumu kumwambaditsa muveka iye korona. Amene ulendo watu udzatha. zinalofunika okukoma kwake okukoma kwake chiembekezo cha padziko ndichimwemwe chakumwamba zinalofunika okukoma kwake kukoma kwake chiembekezo cha padziko ndichimwemwe chakumwamba.
Tsopano mukumbukire kwayala ya Anevil kuulutsa kwa oyimba anayi mawa WLRP 9 koloko ndipo mbale striker adzabwera pa 9:45 la mulungu mawa mango panga tepi ya iye madzulo ano yachiukitsiro ndipo tsopano mpaka ife tidzakomanenso madalitso ambuye akhale ndi ine pamene ife tikweramitsa mitu yathu ndipo ine ndimupempha mzanga wabwino ndi mbale mbale pama kuchokera ku Macon, Georgia ndiye angabalalitse msonkhano uno mu mawu apemphero pamene ife tikupemphera mbale pama.